Mabibi na mabwana, baada kuzunguka zunguka sana, sasa nipo jijini Dar es Salaam. Kweni makini tusije tukakutana. Magomeni mapipa na Mikumi nipo, Mkwajuni manyanya Kinondoni nipo, Mwananyamala nipo, kwa popo makumbusho, Kijitonyama paka kwenye maduka ya tipo, Bamaga ITV Mwenge, Mwenge nipo, nipo kituoni pale na wavizia watoto, Sinza kwa wajanja na wamaliza mabisho, kwa Remi Moli afika sana kona ya mabisho, Tandare zuri pazuri ila ndo tayari nipo, tayari nipo. Kwa Mtogore Makanya, kwa Bibi na kwa Tumbo, na kwa Tumbo. Wanja Fisi Rekitambo na wachapa fimbo, Kigongo Ngura Hati Mwembe Jai na Mabibo, Manzese TikTok, Cheki Rangu Mpako Bungo, Kibangu Maji Riverside, Maziwa nipo, Wageni karibuni Bongo, Ubungo nipo, ila mkifika Mbezi mi nipo Kimara mwisho, nipo Boko, nipo Bunju, nipo Nikunduchi, nipo Tegeta, Makongo Mbezi Beach, nipo Kawe, nipo Mikocheni na Masaki, Nisosani Oster Bay, Upanga East Coast, mpaka Posta nipo kwenye kila fisi lipo, Azikiwe Samola tatizo Hamnion, nipo Station, naelekea Kivukon, nipo kwenye Pantone, naenda Kigambon,
nipo Dar, Morogoro, Singida na Dodoma, Kilimanjaro, Lindi, Mtwara, Ruvuma na Kagera, bado nipo. Minasema bado nipo. Hey, nipo Dar, Morogoro, Singida na Dodoma, Kilimanjaro, Lindi, Mtwara, Ruvuma na Kagera, bado nipo. Minasema bado nipo. Hey.
Amba, eti wa jamaa anasema Tanzania bila mimi inawezekana. Mseta Masiala. Yeah. Mnazi moja kidongo chekundu yote nipo, Gerezani Uhuru sokoni Kariakoo, Kanda Mti Kongo Msimbazi Kariakoo, hadi Jangwani kwa watani nipo Kariakoo, nipo Karume kwenye tumba cheki na vabana, Mchiki chini nipo Bize tuna wakusoma, nipo Flati magorofa na waminya, nipo Boma nipo Mana nipo la lazima, nipo kwa Mnyamani nipo Malapa, kutoka Buguruni mpaka Tabata, kwa zama Tungi Relini mpaka Tabata Loma, hata Kimanga Mawezi nipo Tabata Bima, toka Sigara Chango nipo Adisegerea, Wakisukulu Msikonde nipo na wangojea, Wakinyerezi Matembezi yanaendelea, Wavingunguti nipo Msidhani nimepotea, nipo Kiwalani Jeti Lumo na kwa Gude, Kigila Gila Bom Bom mpaka Wanja Ndege, Majumba Sita Kipunguni hadi Kitunda nipo, Banana Konga Mombasa mpaka Gongola Mboto,
Mbeya Mwanza Bukoba Kagera na Kigoma Zanzibar Pemba Unguja Iringa na Ruvuma, bado nipo. Minasema bado nipo. Hey, Mbeya Mwanza Bukoba Kagera na Kigoma Zanzibar Pemba Unguja Iringa na Ruvuma, bado nipo. Minasema bado nipo.
Mpaka Kiumeni nipo, nipo mitaa ya Keko, Magulumbasi Tololi ya Kida na Tameko, Beta Magereza na Mgulani yote Keko, Mivijeni Machungwa di Keko Mwanga nipo, Kurasini Balak Shimo la Udongo nipo, Changombe Taifa Wireless Saba Saba nipo, nipo Stereo Mikolo Shini na Sokota, Yanga Mango Davis Kona nipo Aditandika, nipo Sudan Majaribio Tandika, Staki Shari Mabatini Sokoni Tandika, nipo kila chimbo na chocho liyo jificha, nipo tutakutana jaribu kubisha, nipo Yombo Dovya kila kala, Makangalawe Buza Abiola, nipo Machimbo nipo kama Rute Daladala, kwa Sisiari Mtongani Kijicha Dimbagala, nipo Zakem Rangi Tatu Kiburugwa, nipo Charambe Kongowe Nishavuruga, nipo Mission Full Kabasi Lauda, take care nipo lipo sipoteze muda,
nipo Dar, Morogoro, Singida na Dodoma, Kilimanjaro, Lindi, Mtwara, Ruvuma na Kagera, bado nipo. Minasema bado nipo. Hey, nipo Dar, Morogoro, Singida na Dodoma, Kilimanjaro, Lindi, Mtwara, Ruvuma na Kagera, bado nipo. Minasema bado nipo. Hey,
yeah. Kuna sehemu moja muhimu sana huwa tunakutana.